in the world.
Wale mwana kwa chiwa wako weka. Wale mwana kwa chiwa wako weka kuriwe wena.
In the way of
Bengi ba kontorola
Mbobo Gero
Bengi ba kontorola
Njojo Gai
Bengi ba kontorola
Nikupika npe baratanta mina in the world mbobondo.
Bengi ba kontorola.
It's like a fufu bobo. Fafa
Bengi ba kontorola.
Haha. In the way of Dimbobondo Don Jojo. Uyuena di piringana gero yu. Bam kontorora kontorora fe kwa chi drive. Kumkone shafe kuri konse. Nga Paris Hagan starter. Kumtwara na mumpanga in the way of Dimbobondo Don Jojo. Mona my number for yawa. Yawa so. Nga ofka pa ghetto. Kuba reverse washwe mpondo shows of a shy kara. Yofu mekuruansha yokacho ntoto mbaika. Wame no kuiputa kwa nchibaruni achona kumanye mama ndeupa. Vengi bakontorora, uka kontoka. In the way with
Wale mwana kwa chiwa wako weka. Wale mwana kwa chiwa wako weka kuriwe wena.
In the way with
Vengi bakontorora
Mbobo Gero
Vengi bakontorora
Njojo Gai
Vengi bakontorora.
Nikupika npe baratanta mina in the world mbobondo.
Vengi ba kontorora.
It's like a fufu bobo. Fafa
Vengi ba kontorora.
Wewe utila ni madaje. Pachipanda ni china makwen kwen. Kata ulipo bakwela felionse. Bachita timayo waluse. Tatashupa chipela pebonse. Habakulu ubonse na baiche. Balatelela no kumaskite. Pati wewe upunda mwina move. Tula kweba ta upwaya na kumfwa. Utila ni jealous tumfwa. Te papa na webo wai mwena. Umina mwe wa musanga na nepa ah.
Wale mwana kwa chiwa wako weka. Wale mwana kwa chiwa wako weka kuriwe wena.
In the way
Vengi ba kontorora
Mbobo Gero
Vengi ba kontorora
Njojo Gai
Vengi ba kontorora.
Nikupika npe baratanta mina in the world mbobondo.
Vengi ba kontorora.
It's like a fufu bobo. Fafa
Vengi ba kontorora.
Haha. Kumfwana ba adoro na vena in the world mbobondo Don Jojo. Vare itaksha. Yo ine ba benga ba abuela. Vande treko chicken shawama. Na angry rayon in the world mbobondo Don Jojo. Kanshinshwa be. Vacha pantire fpururu. Yaraveta chamasre kwenzi in the world mbobondo Don Jojo. Savannah. Teapo peka, nishina waptana kurojin mojo. Na besa na wasan sana tu perfume. Yo my baby, I'll buy you a house, I'll buy you a plot. Barabonse mwana na makizi ya moto kanukura ndo tsungu. Temi oto kafesheka wa kontorora. Singi wa kontorora. In the world mbobondo Don Jojo.
Wale mwana kwa chiwa wako weka kuriwe wena.
In the way of
Vengi wa kontorora
Mbobo Gero
Vengi ba kontorora
Njojo Gai
Vengi ba kontorora.
Nikupika npe baratanta mina in the world mbobondo
Vengi ba kontorora.
It's like a fufu bobo. Fafa
Vengi ba kontorora.
In the world mbobondo Don Jojo. Gangonyak screw in the world. One poncho Gangonyak. The president Charo.
Na inyapa Shomfi Shomfi. Oxid na da bomba. Silox pa na bea. Sirok ya saito.
In the world mbobondo Don Jojo. It's like a fufu bobo. Fafa veve. Boss change, I see you in the world mbobondo Don Jojo. Mr. Venon Cheese Meto King Deza Oscar the Boilermaker in the world mbobondo Don Jojo. Divine Divine Fabrication and Welding. I'm welding SK Slipman. Robust Pamba in the world mbobondo Don Jojo. So this song is about to bust. Warapo kakutaru in the world mbobondo Don Jojo. I'm like a fufu bobo. Fafa bebe.
He doesn't get much better than this, than this. Ayo, T-Wax, hook them up with them tricks a bit. Fire upon Babylon, shatter.
Ultimate Five Music.